ekumeleni abantwana beze kumninga baleli ngoba ukumkani bamazulu bobabo lonto nami anenhliziyo kwakhona yokuba abantwana sibanike islot ngoba nabo babalulekile embusweni wethu mhlambeni ke bantwana nansi ingoma.
Ngiyanibingelela nonke bangani bami endaweni zonke lapho nikhona bangani bami nginithandana. Ngisho lenjalo nginikhumbula sisihlangene ke sizolalela izwi likaBaba uNkulunkulu asiphalona ntamba manje siyaqhubeka nesihloko sethu esithi nje thina awu siqhuba izikhali zikaKristu ama of God. Sesilapha sesibuyile sizoxoxisana ukuthi uthini number 3 ngokuthi masihlome izikhali zonke zamaKristu. Niyakhumbula yini izwi sikhuluma ngalo litholakalaphi? Litholakala bangani bami encwadini abaseFesu Testament enelisha abaseFesu 6 siyaqhubeka. Hayi ke bangani, ngeke phela kusilungele singathandazi. Ake sivala amehlo sithandazi. Babo muhle, babo ingcwele siyabonga. Isikhathi osiphe sona sibonga izwi lakho olukhuluma empilweni zethu zokuthi Nkosi yami singenze lutho ngaphandle kwakho. Wena uyasivikela, wena siyakudinga Nkosi Jesu ekuphileni kwethu ukuze sikwazi ukumelana nempi kaSathane ezungeza emhlabeni efuna ukugwinya impilo zethu singabantu abancane. Kunezinto uSathane ayithumelayo kubafana ukuthi sicekele impilo yabafana phansi. Kunezinto ezimbi kungenzeka idakamizwa, kungenzeka ukukhulunywayo imimoya emibi. Bangani bami, siyamcela uNkulunkulu ngomkhuleko ukuthi asisize asinqobele. Konke lokhu sicela ngokuthemba igama elinamandla kaJesu Kristu. Amen. Yabangani bami, ngicela ukukhumbuza nje ekokuqala sike sakhuluma la nani, sakhuluma ngebhande leqiniso. Niyakhumbula indaba? Hey, ngiyababona bangani, abanye bagunquzisa ikhande, abanye bayanikinikini. Sikhulumile ngebhande leqiniso, saba number 1 izikhali zikaKristu. Saphinde futhi sakhuluma ngenye futhi isikhali ekumele ukuba sivike ngaso, isikhali sokulunga, righteousness. Siyakhumbula bangani bami, hayi ke namhlanje bangani bami sizokhuluma ngelunye futhi indaba yesikhali esibalulekile elithi iBhayibheli siyagqoka njengeyicathulo. Lesi sikhali sikhuluma ngokuthula, ukuthula sibe nokuthula evangelini. Lapho senza noma yini yethu siyenze ngokuthula. Ake ngibuze bangani bami, nike nibone umuntu mebhala ehlezi eklasini ebhala ethule du, kwenzeka kanjani? Webangani, uyashesha ukuqeda. Omunye ubhala into ecorrect ngoba usuke enokuthula, efocusile, engabukile ezinye izinto, enza leyo nto kuphela aqondene nayo. Kusho ukuthi ke bangani bami, kumele sikulangazelele ukuthi nathi ezimpilweni zethu sibe nokuthula. Ngeke ngiphatheke kabi. Webafana namantombazana, seniyaqala yini nini? Bengabe nithunywe bese niyaphendula nihohoza, hayi mina angilapho, ngeke kwenzeke lokho. Hayi bangani bami, masiba abantwana abanokuthula. Kwenye inkathi size sidlulise ama message a wrong. Hey webangani, nike nibone umuntu etshelwe into ngesimanga sokuthi ubengenaka ukuthula, ubengalalele ngendlela, adlulisa umyalezo, hlasa impu umyalezo usu wrong. Konke asekusho seku wrong, akusahambelani nento ebethunywe yona, yingoba akazinikezanga ukuthula, walalela ngendlela. Sitheke thina njengamanje uma sibheka lezi zikhali zamaKristu, thina njengabantwana sizifanisa njengamasosha. Lapho ekhaya ukhona uyisosha ukuze ukwazi ukunqoba lithi iBhayibheli ke kufanele ube nesivikelo, isivikelo sokuthula. Hawu bangani bami, niyazi ukuthi umuntu onokuthula uyathandeka. Ngiyazi ukuthi phakathi kwenu khona banamagama kwathiwa wona ukuthula, kwathiwa wothula sizwe, naqanjwa ke ngezindlela eziningi. Kepha ngiyacabanga bangani bami, ngibuka kahle le ndaba, abazali babezama ukuthi nibe nesikhali, lesi sikhali sihlale kumuntu ngomuntu abe nokuthula yena siqu sakhe. Kwaziwe nje kuthiwe nje hayi umqambela manga le ndaba eyiningi akakozishoyo usibanibana kakhulumi uba igama lakhe unokuthula. Hawu bangani bami, amanye kuthiwe nje uthula baze batsake bethi yesithulasi, yesithulasi. Hayi bangani bami, nathi ke njengabantwana bakaNkulunkulu siyasidinga lesi sikhali esibalulekile elithi iBhayibheli. Kufanele nathi singabantwana bakaNkulunkulu masigqoke, silungele, must prepare of the gospel of peace, silungele ivangeli lokuthula. Isosha alikwazi isosha ukuzwa into eyenzakalayo uma nalo libanga umsindo wethu ukhulumela phezulu. Fanele ngesinye isikhathi sibe noma lowo muntu oyisosha abe nokuthula, ukuze ezozwa lapho kuthi khwasha khona, noma ezwe umsindo wesibhamu, noma ezwe umsindo wabaxokozelayo, noma ezwe umsindo wani, kumele sithi inyaweni zethu silambele, silangazelele, sifune, silwe ngayo yonke indlela ukuthi uSathane angasitholi. Sigqoke ukuthula, simnikeze uNkulunkulu ithuba lokuthi akhulume. Niyazi uNkulunkulu uyakhulumisana nezimpilo zethu. Ngelinye ilanga kukhona indaba eBhayibhelini elidala, umuntu kaNkulunkulu wayebizwa ezwa izwi ezitshela into ubizwa ubaba wakhe. Asabele avuke ebusuku ahambe aye kubaba wakhe athi ungibizile, athi ubaba cha angikubizanga, aphinde futhi ayolala. Nempela aloke ebizwa, abizwa kwaze kwathathu. Hayi ubaba omdala waseyamluleka ukuthi ndodana ulalelisise izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwazi ukukhulumisana nezimpilo zethu. Ngakho ke simele sonke bangani bami sihlome isikhali, isikhali esinamandla, isikhali sokuthula. Kwenye inkathi abanye bethu baphuthelwa izinto ezinkulu, belibele bekhuluma, 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 kuze kuthiwe nje ayi cha, umkomelo othize uzonikezwa bonke laba ababethule. Abanye abafunda e-foundation phase bazongifakazela bangani bami ukuthi zonke izinsuku kuhlale kubhalwa amagama abantu abakhulumayo. Abanye abakhulumi nje kahle, bayamemeza, bamemeza. Uma usuthi uyalalela into abayimemezayo, hawu bangani bami, into yokuqhatha, into embi. UNkulunkulu ke namhlanje sizohloma isikhali sinamandla futhi isikhali sokuthula. Masilangazelele sonke, sizimisele ukuthi siyanqoba, sisifune lesi sikhali, sibe naso. Ubheke abanye, abanye ufunda nabo, abanye udlala nabo, abanye uphila nabo emphakathini, abanye usonta nabo lapho esontweni lakho, kusonto sikole lapho, kodwa bayaziwa ngegalelo labo lokuthula. Hawu bangani bami, yazi yamnandi indaba yokuthi hawu kanti nesikhali sokuthula kufanele sisihlomele sibe naso. Yebo, kufanele sibe nesikhali sokuthula. Uma sinesikhali sokuthula sokwenze njani? Sokwazi ukuzwa okukhulunywa kuthina, sokwazi ukunqoba, sokwazi ukulalela ngendlela okuyiyona yona ukuthi le nkulumo ayiqhamuki kumuntu ongcwele, ayiqhamuki kumuntu ophilayo, kepha le nkulumo efikayo izobulalisa impilo yami, iqhamuka kuSathane. Sokwazi ukuhlunga okuhle nokubi uma ngabe sihlomile, sigqoke isikhali sokuthula. Ngiyajabula bangani bami, sesizokwazi kusukela namhlanje ukuthi kanti ukuthula lokhu kuyisikhali esibalulekile ekufanele ngabe sonke siba naso. Niyazi ngixoxela indaba emfushane namhlanje ukuthi kuthiwa mengaba ukwazi ukuthula ngelinye ilanga ubovisane uphuze amanzi agcwale umlomo ungawagwinyi uma ngabe waziwa ukuthi wena ukhuluma njalo bethi belindele bonke ukuthi sibanibani uzophendula sibanibani uzokhuluma awu wena umumethe amanzi ngomlomo wakho awukhulumi awuphenduli kepha uyalalela ngamanye amazwi uhlome isikhali esinamandla uhlomele isitha esingusathane usathane ngeke azazaza kuthole noma ngabe ubeseqondeni ngawe wena uhlomile uhlome isikhali sokuthula masiphile ke bangani bami sonke emakhaya hey bangani ngicela ukunitshela iqiniso ungabothula nento enhle khuluma tshela nabanye kunomvuzo ukuba nokuthula kunomvuzo omuhle hayi omubi ukuba nokuthula okunyukuthula kuyasiza ekuthini ungaqala uphendule kuyosiza ukuthi wenze njani ucabangisise kahle ukuthi inkulumo yakho uyibeka kanjani ngakho ke bangani nonke emakhaya ezindaweni zonke nezokugibela abanye basematexini abanye bahamba emadolobheni basahamba baphokophelele emakhaya hawo bangani bami mayiphile ekuthini le ndaba isikhali sokuthula sesiyavalake sizoqhubeka ngelanga elilandelayo sizwe ukuthi singahloma kanjani ezimpilweni zethu ukuze sikwazi ukunqoba usathane namaqhinga akhe uyindoda embi enamaqhinga kepha namhlanje sithe isikhali sethu esivika ngaso esisigqokayo isikhali sokuthula uNkulunkulu anibusise njalo njalo sibuye njalo sihlale phansi silalele bangani bami izwi lika baba uNkulunkulu elisiza endleleni amen ngizocela sithandaze sibongile baba wethu sezulwini izwi lakho elinamandla sicela ngabanye ngabanye singabantwana abancane siba abantwana abaguqukile asingaba abangasabalelwa emsindweni kepha sibe ngabantwana abanokuthula lapho sihamba khona nanoma yini siyenzayo nalabo sihlanganyela nabo sigqoke into entsha ezimpilweni zethu ezophila ngaphakathi ezinhlizweni zethu sibe nokuthula siyambonga uNkulunkulu ngethuba elihle limangazayo siphelona ungathi uNkulunkulu angasisiza ngabanye ngabanye sifundise nabanye nabazali bethu nezihlobo zethu nabadala bethu obhuti nosisi nomalume engathi uNkulunkulu uJesu angasisiza babone sesingabantwana abashintshile konke lokhu siyacela simbonga uNkulunkulu ngako ngoJesu Kristu wasifelayo manje naphakade amen
bangani mami ngiyacela nje ukuthi nenze kanjani uma senizilalelile lezi zindaba ezimnandi zikaSonto Skole nithumele imibuzo nithumele olwenu uvo ukuthi nithini ngale ndaba ngoba kumnandi ukwazi ukuthi bakhona balalele futhi bathini uma belalele kumnandi kakhulu ukuthola iSMS ukuthola iWhatsApp nokuthola futhi i-call nansi ke inamba ka Good News Christian radio station eningayisebenzisa ithi 072-055-3303.